ndani ya puza. Yebo mila nyavuma nitandi jalo.
Yeah, so tell him I call him.